Kakati ya ministry yebyobulamu etegeza bana Uganda anti enteekateeka zonna n'abayivu abasobola okukwasaganya endwadde ezitali zimu we bali munda mu ggwanga lino erya Uganda era nga ebirwadde ebyenjawulo bigenda maaso n'okubalukawo abasobola okubikwasaganya mu ggwanga mwe bali okusinziira ku ministry yebyobulamu bategeezezza nti ekirwadde kya Marburg kyageze maaso n'okuba nga kikakasibwa nti kiyamba lusawo mu ggwanga Uganda esobola okukikwasaganya obulungi era nabwe kityo kisaba ekyennyonyi oli Entebbe we bagenda okwongera okukwasaganyiza emirimu. Omwogezi wa ministry y'ebyobulamu Emmanuel Nabiyona atunyonyodde nti okubalukawo kw'ekirwadde kino mu ggwanga lya Ethiopia Uganda tegenda maaso nakubanga ekosebwa yadde ng'embeera eno bannayuganda bangi balaze obweraliikirivu. Ekirwadde kino kyabalukawo kukwana munda mu ggwanga Uganda mu mwaka 2017 era nga mu disitulikiti wali Ekwen kyagenda maaso n'okubanga kibalukawo Uganda yakola bwezizingiro okulaba nga bakirinnya ku nfeete. Emmanuel Nabiyona ategeezezza nti eggwanga teteeseteese kimala okulaba nga ekirwadde kino ate kikiva mu ggwanga erya Ethiopia okwesolosa eggwanga lino erya Uganda.